day. Katzi, Casey.
Naitwa bossi, naitwa king, naitwa bigi, yani tajiri. Naitwa champion, yani mahiri. Oya muaji, juicy kafiri. Ukitaka story zangu, tazikuta kwa Juma Lokole. Bongo trending, au kwa Kalima story. Ukitaka kushindana, embu kuja pole pole. Oya miso levo yako. Oya mini famous, 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 famous. Oya mini famous, 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 famous. Oya mini famous, 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 famous. Oya mini famous, 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 famous.
Don't touch me, tani chafua. Pamba kama hii wao wazinunua. Don't touch me.
Kwa mtu mzima stishi ipaka. Hivo kiongea we unamipaka. Mamba fioko fioko kimna fiata. Bono na jipendekeza unanitaka. Nisha kwa mtu mzima stishi ipaka. Hivo kiongea we unamipaka. Mamba fioko fioko kimna fiata. Bono na jipendekeza unanitaka. Sude chua pili 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 pili. Pili pili na washeje pili pili. Nani sugar man. Pili 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 pili. Pili pili na washeje pili pili. Yani utamu. Yani uchungu ma yani utamu. Yani uchungu ma yani utamu. Yani uchungu ma yani utamu. Yani uchungu masi unajua pili 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 pili. Pili pili na washeje pili pili. Pili 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 pili. Pili pili na washeje show.
Ukitaka story zangu tazikuta kwa Juma Lokole. Bongo trending au kwa Kalima story. Ukitaka kushindana, embu kuja pole pole.
Obatino ma.
Oya miso levo yako. Oya mini
famous, 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 famous. Oya mini famous, 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 famous. Oya mini Naila, 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 Naila. Oya mini Naila, 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 Naila. We nikisema kama nani, mnasema kama wa.